my punk just yet, yeah. Bada kushuka panda, penzi lilivunjika, iliniumaga sana. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na nilia basi tapenda tena, tapenda tena. Ila wewe, unanifanya na fall. Ah, na fall. Unanifanya na fall in love. Ah, ah. Unanifanya na fall. Ah, na fall. Unanifanya na fall.
Njia natulia kwako amani, safari tushawikania, moyoni wangu mwandani. Penzi lako mama zito, nisha sahau ya lea nyuma. Wako mwili wangu wapata joto, umeniweza mie. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na nilia basi tapenda tena, penda tena. Ila wewe,
unanifanya na fall.
Na,
ah, na fall.
Baby we,
unanifanya na fall.
Na fall in love, na fall in mama.
Unanifanya na fall.
Na yana,
ah, na fall. Unanifanya na fall in love.
Ifunge kanga nilale, kize ubani marashi. Safari ya misli nivuke na we, bahari ya shamu sibaki. Mama nimefall in love,
unanifanya na fall.
Baby nimefall in love,
ah, na fall.
Baby nimefall in love,
unanifanya na fall.
Fall in love,
ah,
fall in
love. Unanifanya na fall.
I nimefall in love,
ah, na fall.
Oh, 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 oh.
Unanifanya na fall in love,
oh, 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 oh.
Ah,
fall in love, oh, love, oh, baby, love, oh. It's your boy, Santana.
Kuna Osborne. Kikumo, boy, pon, just get.